jamdi sappo e jeeɗiɗi fawi silmaji capanɗe tati ɗo e haalirde RFI Fulfulde yonti wakkati nantinde on kabaruji ɗi.
Abdoulaye Diallo,
RFI kabaru heeriɗo.
Tedduɓe, ko titode wotere ngoɗo hello hertingo hakkillaji fof no hucci hande to Accra. Lamorgo leydi Ghana yagginire fawande dow Mali ittitama sien tugnima e jaynde AFP Accra. Ɗon ɗo Oumarou Cissokho en mbalo horejo Guinée Bissau toɗɗa e hoore fedde leyde Afrique bangue hirnange. Oɗo saaha Jean Kassibrou horejo gomu fedde CDA no huccodira e jeyndiyankoɓe. Kono e nden jonde kadi yewtama kadi fi e Guinée wonuɓe ɓerɗe ɗiɗi fawede yagginire CDA. Ɗon ɗo Burkina Faso woni e guite nden fedde caggal ko konunkoɓen ciwli laamu ngun. Ma en jokkodir e joɗaniɓe en eɗen leyɗe ɗon tati. Tedduɓe, koni woni teɗɗore nden hande, bisimilla. Tedduɓe heɗiyankoɓe RFI Fulfulde, no mbinomi on noon e gardiɗi kabaruji ɗi hande hakkillaji kala ena hucci toon to Accra. Ɗon ɗo horeɓe leyɗe Afrique bangue hirnange woni e rentude pellite mawɗe ƴettama ko wayno ittutude jukkoje fawade e dow Mali. Oumar Mamadou Sow, abismama a salminama.
A salmitama Abdoulaye Diallo, en calmini heeɗiɓeɓe kala.
E oɗo saaha mo kalten Mali wonde jukkoje walla mbiyen yagginire fawande dow Mali ittitama sien tugnima e jaynde AFP. Kono kadi Jean Kassibrou horejo gomu fedde CDAO ina kuccodira e jandiyankoɓe.
No mbiruɗa ni ko noon, ko jaynde AFP lollini joni joni kabaru o famminde en wonde jagguinoje paynoɗe e dow Mali ɗe ittama. Heddi ko no mbiruɗa ni, horejo gomu CDAO ngu hono Jean-Claude Kassibrou ma huccodir e joni joni o e jandiyankoɓe ina gasa o gonɗin onɗon kabaru. Haqqillaji kewɗi ko hen jowti. 15 Abdoulaye, jonde nde ko guile mbiyete hande jooɗa hakkunde ɓeɗo horeɓe leyɗe le ardiɓe laamuji e jonde mabɓe capanɗe jeegom e goho ɓiri joɗande to Accra lamorde Ghana. E oɗɗo saaha noon, so tawi ɗinɗon tijjaɗe ina wayna latima, mataw ma wonanno hunde mawde wonande ɓesguji leydi Mali ɗi. Wonande kadi ndiɗo leydi Burkina ina ɗamina pellitte faade e mayri, kono kadi e leydi Guinée. Ɗum noon ko hande tigui ɗeɗo pellitte kala ɓama, tawi ko e yesso kadi omo ganduɗa ko Nana Akufo Addo horejo leydi Ghana, kono kayi gardiɗo dental ngal ɗon ngal ganduɗa woni CDAO. Kabaru goɗɗo mbo ɓeydeten hen Abdoulaye ko hollidde wonde Oumar Cissokho e mbalo a haali ɗum e gardini ndi horejo Guinée Bissau ko kanko toɗɗa gam ardade nguɗo gomu CDAO woni noon lawol gadanol wonandi ndiɗo leydi e tariki.
Eyyi kay Oumar Mamadou Sow, a mbi nane gadiɗi kongudima hande oɗo saaha, holko ɓiɓɓe Mali jogori jaɓɓorade ngal pellital?
Eɗen mbawi wiide wonde hewɓe ina jottirino ngal ɗo pellital noon, nde tawno eɗen gandi leydi Mali ina wonno e etare kam e iccilari gamma horeɓe laamu faddew ngu mbawa ɗoftade yiddeji ɗi CDAO jogino. E nder ɗum ɗon jewte gendeji kewɗi ina wayna juɓɓinanoma, tawi kayi nde yano artuno ɓe pilli tongude e lebbi nogas e nayyi, tawi kayi ko limore laamu mabɓe faddew. Ɗum ɗo inen gandi ko caggal nde le jonde joɗino toon to Accra ha joni wonno, tawi ko CDAO ñande nayyi lewru faltinundu wonno. Ndenne ɓe mbina alay saago ardiɓe laamu faddew Mali ɓe mbaɗa etare. Eɗen mbawi wiide koye ɗen ɗon koyɗe wona.
Oumar Mamadou Sow, a jarama. Siftinen tan Jean-Claude Kassibrou no kuccodira e janiyankoɓe. Ma en gartu hen seeɗa no ɗo e seeɗa no ɓuuri yajde. En wiye ngal tumbodiral ko yowiti e Guinée yewtete fimum hewɓe no sikki nde leydi fawete yagginere caggal ko laamu ngun ciwla. Hiɗen ka ɓoggol e noltodiraɗo men Mamadou Diongassi Ba. Mamadou Diongassi, a salminama.
On salminama Abdoulaye.
Awa Mamadou Diongassi Ba, ko en fami to Guinée ɗon hino aɗum no hino ayni fota gila ɓiɓɓe leydi ndin ha e lamɓe ɓen, sifani en no woniri?
Ko gonga Abdoulaye, gila weeti hande ɓiɓɓe leydi Guinée hino nawin hakkille mum fo Accra, ɗon ko lamorde Ghana, sabu hiɓe huli wota pellital sattungal ƴettane leydi maɓɓe ndin. Ko watte ɗum noon sabu gila CNRD kisingu laamu e juuɗe Alpha Condé, ɓe hollaali laawol laaɓungol no ɓe waɗira woote ɓe immo. Ɓe ƴettuno pellital, ɓe holli ɓe jooɗoto duuɓi tati si ɓe jonita laamu ngun. Ɗum noon hara lebbi feƴƴuɗi ɗin tawaaka. CDAO on hay imminno Ibnu Sambas ko yewtida e maɓɓe. Kono ɓe jaɓano ɗum laato